iyadoo la eegayo isbeddeladii ugu dambeeyey iyo xiriirka dhanka qadka telefoonka ee dhowaan dhexmaray hoggaamiyaasha Ruushka iyo Mareykanka ayuu safiirkii hore ee Ingiriiska u fadhiyey Kiev ninka lagu magacaabo Simon Smith sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu higsanayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu lumin doono dulqaadka wadahadalada xabajoojinta taasoo u ogolaanaysa inuu sii wado dagaalka ka dhanka Ukraine hadal uu siiyey Mareykta Aibir ee laga leeyahay Ingiriiska ayuu Smith ku sheegay afar sababood oo waaweyn oo ka dambeeya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku adkaysto mowqifkiisa ku aadan dagaalka. Simon Smith, safiirkii hore ee Ingiriiska u fadhiyey Kiev, ayaa xusay in sababta aasaasiga ee Putin uu diiday inuu galo wadahadal nabadeed oo dhaba ay tahay inuu aaminsan yahay inuu weli haysto agab uu ku sii wado dagaalka iyo inuu isaga waqti ku soconin. Smith waxa uu intaasi ku diray in Putin ay u badan tahay inuu ku qancay in Trump uusan diyaar u ahayn inuu dhaqaale badani ku bixiyo difaacidda Ukraine, reer Yurub iyo dalalka kalena aysan buuxin karin dhufayskaasi. Iyadoo ciidamada Ruushka ay gacanta ku hayaan shameelood meel ka mid a Ukraine ay weliba horay ugu sii socdaan, ayuu Putin rumaysan yahay inuu weli haysto fursad wanaagsan oo ku guuleysan karo haddii uu sii wado istaraatiijiyadiisa uu si tartiib tartiib ah ugu qabsanayo dhulka Ukraine. Arrinta labaad ee Putin ku riixayso inuu dagaalka ku adkaysto waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo Putin ka doorbiday Zelensky. Smith waxa uu aaminsan yahay in Putin uu helay fursad uu ku hanto kalsoonida Trump, isagoona xusay in Putin uu haysto sabab wanaagsan oo uu ku aamino in Trump uu isaga ka jecel yahay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Sida laga soo xigtay danjirihii hore ee Kiev, kulankii Trump iyo Zelensky ku dhex maray aqalka cad ay daaha ka qaaday waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in Trump uu weli ka xanaaqsan yahay inuusan Zelensky la shaqaynin sanadkii 2019, Vladimir Putin ayaa la rumaysan yahay inuu si gaar ah u doonayo shakhsiyadda Donald Trump, isagoo u arka hoggaamiye uu si fudud ula jaanqaadi karo, taasoo ka dhigaysa Trump mid ka mid ah hoggaamiyaasha uu doonayo Putin inuu u adeegsado danaha Ruushka. Qodobka saddexaad ee mustaxiilka ka dhigaya in Putin uu ogolaado soo afjaridda colaadda Ukraine ayaa ah in Ruushku uu damacsan yahay ka hortaga cunaqabateynta uu dalkiisu saaray Mareykanka. Smith ayaa muujiyey in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu si cad ugu talagalay inuu galo halis siyaasadeed oo la xiriirta cunaqabateynta Mareykanka, isagoo aaminsan in xiriirka gaarka ah ee uu la leeyahay Donald Trump uu ka hor istaagi karo Washington inay cadaadis hor la saarto Moscow. Inkastoo hoggaamiyaasha reer galbeedka ay si joogta ugu baaqayaan in la kordhiyo xayiraadaha lagu hayo Ruushka, haddana Trump ayaa si cad u muujiyey inuu Mareykanku uusan u arkin muhiimad weyn inuu qayb ka noqdo dadaalada cunaqabateynta ee wado Yurub. Arrintan ayaa u muuqata mid dhiirigelinaysa Kremlinka, maadaama aanay jirin cadaadis midaysan oo ka imanaya dhanka reer galbeedka oo ku qasbaya Moscow inay wax ka bedesho dhaqdhaqaaqeeda siyaasadeed ama midka military. Smith waxa uu aaminsan yahay in Putin uusan Trump u arkin hoggaamiye u baahan in laga cabsado marka ay timaado cunaqabateyntan cusub oo laga yaabo in lagu soo rogo Ruushka. Wuxuu intaasi ku daray in Putin uusan xitaa filaynin in Trump uu si shaqsi ah uga caroodo tallaabooyinka Ruushka, taasoo u suurtagelinaysa inuu sii wado xeeladaha uu doonayo isagoo aan ka cabsanaynin inuu Mareykanku qaado tallaabooyin ciqaabeed oo dhab ah. Arrinta afraad ahna midda ugu dambeysa ayaa tilmaamaysa in Putin uu filayo in Donald Trump uu ku caajiso arrinta dhexdhexaadinta Ruushka iyo Ukraine. Safiir hore oo si dhow ula socday arrimaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa sheegay in Vladimir Putin uu si xeel dheer u dirayo fariin siyaasadeed oo qoto dheer oo ku wajahan Donald Trump, taasoo muujinaysa in joogteynta duqeymaha Ruushka ee Ukraine xitaa xilliyada ay socdaan kulamada lagu soo dabaalayo nabadda ay tahay istaraatiijiyad cad. Fariintaasi waa in ka qaybgalka miiska wada xaajoodyada ay micnaheedu ahayn joojinta dagaalka. Putin ayaa si taxadar leh u adeegsada xeelado kale oo ah inuu dib u rido wadahadalada si uu niyadjab ugu rido gudaha aqalka cad, isagoo ugu golla inuu Trump ku dhawaaqo inuu ku daalay xiisadda ka dhex taagan Ruushka iyo Ukraine. Arrintan ayuuna Putin u arkaa guul uu ku gaari karo dagaalka uu kula jiro dowladaha reer galbeedka. Sida uu safiirku tilmaamay, Putin ma rumaysna in cid kale oo reer galbeed ah ay awood u leedahay inay buuxiso kaalinta Mareykanka haddii uu Trump si rasmi ah uga baxo dadaalada nabadeed ee uu ka dhex wado labada dhinac. Putin ayaa qorshahan uga faa'iideysanaya kala qaybsanaanta reer galbeedka iyo daal siyaasadeed oo ka dhashay khilaafka dheer ee u dhexeeya isaga iyo dowladda Ukraine.